waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Waxaa mar kale bannaanka u soo baxay dooda dhextaal qoyska abad ee ku aadan xuquuqda guurka dadka isku jinsiga, iyadoo gabadha uu dhalay ra-iisul wasaarihii hore Tony Abbott Francis ay taageerayso ololaha codayntaha iyadoo qayb ka ah video xayeysiina oo telefishinada ka baxaya. Francis Abbott ayaa ka hadlaysa eedadeed Christina Foster, iyadoo sheegtay inay jeclaan lahayd inay joogto oo qayb ka noqoto arooska eedadeed. Videoga ayay ku sheegtay in sharciyeynta guurka dadka isku jinsiga inay bulshada ka dhigi lahayd mid ka fiican sida hadda ay tahay.
You can't help who you fall in love with. Love just happens sometimes and it's unexpected and that's kind of what's the awesome thing about it.
Qofka aad jeclaanayso adigu ma sii ogid, jacaylku qofka mar buu ku dhacaa, ma aha wax la sii ogaan karo. Markaan eedaday fiiriyo, may sii qorshaynin inay Virginia jeclaato, ee way dhacday, waxna ma bedelayso. Weligeed waxay ahayd eedadayo, waxay weligeed ahaan doontaa eedadayo. Kulamada qoyska ee Christmaska ayay imaanaysaa, carruurteedana waxaanu nahay ilmo abti iyo ilmo eedo, marka macna ii samayn mayso inaan loo ogolaan inay isguursadaan. Miss Abbott ayaa sheegtay in sharciyeynta guurka dadka isku jinsiga inay yarayn lahayd takoorka, soocidda iyo kelinimada haysata dadkaasi. Tony Abbott ayaa isagu aad uga soo horjeeda oo ka ololeynaya guurka dadka isku jinsiga. Ra-iisul wasaaraha walaashiis Miss Foster oo ku jirta golaha deegaanka magaalada Sydney ayaa iyadu u ololeynaysa haa in loo codeeyo. Miss Abbott waa gabadha uu dhalay ra-iisul wasaarihii hore ayaa videoga ku sharaxaysa sababta ay ugu soo baxday bannaanka, ayna u taageerayso dhanka haa, inkastoo aabaheed aragti taa ka duwan uu qabo.
Well, I think it's well known that within my family we have people that sit on the other side of the fence.
Waxay ila tahay inaysan qarsoonayn oo cid kastaa og tahay in qoyskayaga dhexdiisa ay jiraan qaar dhanka kala jira. Hooyaday iyo aabbahayse waxay igu soo koriyeen inaan waxaan aaminsanahay sheego. Dhanka kalena, baadiriga madhabta Katoolika ugu sarreeya Brisbane, Mark Coleridge, ayaa dhaliilay luqadda loo isticmaalayo dooda guurka dadka isku jinsiga. Waxa uu yidhi, jacaylka dhex mara laba qof oo isku jinsiya waa in la ixtiraamo, isagoo intaa ku daray in bulshadu weligeed nooc ka mida guurka takoori jirtay.
I am concerned to clarify the language and I don't think it's enough to say that love is love. It is about love but there's only one form of love.
Waxaan ka walaacsanahay caddaynta xagga luqadda ah, ma aha mid ku filan in la yiraahdo jacayl waa jacayl, laakiin waxaa jira hal nooc oo jacaylka oo keliya. Way jiraan noocyo guura iyo jacaylo kala duwan. Jacaylka keliya ee jirase waa kan u dhexeeya haween iyo nin oo caadiyan nolosha oo dhan wadaaga, caruurna isu dhala. Baadri Coldridge ayaa sheegay in inkastoo ay mas-uuliyad isaga ka saaran tahay inuu cilmigiisa ku aadan doodan u gudbiyo dadka Katoolika ah, laakiin wuxuusan doonayn inuu dhibaato u geysto lamaanayaasha isku jinsiga ah. Wuxuu sheegay inay tahay in sharaftooda la ixtiraamo.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s, toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10-ka fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. Booqo sbs.com.au/somali.